Black Market Records.
Skia.
Ha.
Nimefika block, napata keji kwa lock. Nasijalipa rent, mama ni kame ni block. Naguza kuza nani, napata isha pigwa lock. Nasikia tu akimo, na mesema hani no. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Ati, mona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Ati, mona ni knock, na msupasha ni lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Mona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mona ni knock, mona ni knock. Bona ni knock, na msupasha ni lock.
Cheki, bona ni knock, ndo ni anze mdeza cheka. Hehe, mko shua, mmekocha mini roge. Kupenda gidim, I'm sorry nda wateka. Devengu ufike, ish buda enda uoge. Na tukifika sinu wakengeka salute. Free mode, confusion, no cushion ya wafold. Koja takusort, shere ni by 4XO, XO. Street meaning na si force, mhm. One in true, minim true, minim genge. Hido baki ni noma ni lazima hii ende. Kuzabe hundi tishuta ni pata na kirendi. Chunga manaleni ya tawa.
Mona ni knock, mona ni knock, ati, mona ni knock, na nishato wa lock, ati, mona ni knock, mona ni knock, ati, mona ni knock, na msupasha ni lock, ati, mona ni knock, mona ni knock, mona ni knock, na nishato wa lock, ati, mona ni knock, mona ni knock, mona ni knock, na msupasha ni lock.
Cheki, tunadu, kenye wezi du, noki du, labda ni udu, labda ni udu, vule huko tunabu. Hizi size tunafanya majabu. Squeezy side na kam na adabu. Sini ganzi likam kwa sababu. Sina biz na vinye niko busy. Sini mdip nilifanya nende missing. Mbona ni knock na vinye niko on. Mbona ni knock na ni mini kwa na form. Bora you know vile tunatoa lock. Mbona ni knock na vinye niko on.
Mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock na nishato wa lock. Ati, mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock na msupasha ni lock. Ati,
buda mim genge, pako ya kondiko nimesunda kwa walenje. Nasi kwa ubandi, upenogo paka swende. Utina makamu islamu wala funyo nye katende. Modeli litangombe, that's why nimemea pembe. Kusave pesa ilifanya nenze kutesa. Kulala kwa bayesa ilifanya nenze kukesha. Nasina pressure msupa kidei kuniondesha. Juko bedi nitamwendesha nitamwede kama leka. Ni refu utapimana tape mesha. Na iku kubambo utacheza na ute mialesha. Va vibrator. Nafanya umanzia na data. Mufanya kitu shua ndo tomorrow ikuwe beta.
Mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock, na nishato wa lock. Ati, mbona ni knock, mbona ni knock. Ati, mbona ni knock, na msupasha ni lock.
Kwa hii ploti mindo mgeni adi mwezi sijakaa. Wanasema mindo mwizi na shuku vile nakaa. Basi mbona sana ringa nshamulamba kiko jozi. Na kama simtambui na mtembea kiko hozi. Kama processor kupewa joni kubonta nunu. Na kama siki bay, bado neza jikamua. Tulipata na kwa streets kama mchezo wa kuigiza. Kushtukia tuko kejani na FIFA. I don't mind yo kana niambia. Na tulianza mchana saia dinaona giza. Kama Yesu neza fanya miujiza. One time kana nishukisha iyo toja. Na kama
Johnny Zink. Mbona ni knock, ati, mbona ni knock. Na nishato wa lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock, ati, mbona ni knock. Na msupasha ni lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock, mbona ni knock. Na nishato wa lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock. Mbona ni knock, na msupasha ni lock.
So double echo, nimefika keja nina matire kibao. Ganji kwa kijiba kisa izolo niko ubao. Nikichiki hao, kumbe imetingwa. Nasikia mabao, ni kama zinatingwa. Mbona basi knock na shamba inalimwa. Six bear journey ukusenye inapimwa. Knock knock siku zombo mi ukuwa mgenge. Nikipita pita na gote wana wagenge. No longer underrated, uku under checki site nani ako rated. Spendi madem, fuck ni wasality. Siva kwa mdomo ni nasak na kavi.
Mbona ni knock, mbona ni knock, ati, mbona ni knock, na nishato wa lock, ati, mbona ni knock, mbona ni knock, ati, mbona ni knock, na msupasha ni lock, ati, mbona ni knock.
Niko street ninaishi kama panya, rafiki ni adui kageuka kama mnyama. Niendele au nisiendele, niendele au nisiendele. Nakishika mgeto na mwendo wa kigeto. Akileta fujo na mpiga kama ngeta. Sina ngambogi naishi kama bola. Wakileta shida na wapeleka na bora.
Mbona ni knock, mbona ni knock, ati, mbona ni knock. Na nishato wa lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock, ati, mbona ni knock. Na msupasha ni lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock, mbona ni knock. Na nishato wa lock, ati, mbona ni knock. Mbona ni knock, mbona ni knock. Na msupasha ni lock.
Hello, stranger.